dacimsafi.com.
Ushenzi nikachukia mapenzi leo kanza kunita bebe
ananiita bebe
ananiona mibwege
ananiona bwege
anajilegeza lege anataka tena mshete
fuko za kongoro 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 za kongoro 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 kongoro
wanini 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 mimi wanini
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 za kongoro 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 Huku za Kongoro 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 Kongoro
Basi
ndio basi tena
haunipati
haunipati tena
ndio basi
ndio basi tena
haunipati
haunipati tena
na ukoko kujitumisha mesemi na ukoko kunitaita baby na ukoko kujitumisha mesemi aikoko
Oya kanza kunita bebe
Ananiita bebe
Yeye ananiona mikwege
Ananiona mikwege
Anajilegeza lege Anataka tena mshete
Foko za kongoro 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 Foko za kongoro 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 Kongoro
Wanini 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 mimi wanini
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 Foko za Kongoro 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 Foko za Kongoro 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 Kongoro
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.